jakuli kale nesebale baganda banga basebanda ba ebizibu mwempisa okutuuka wendi bibadde nkumu kati abaali banseka kibagwanidde okwekuba endobo kuba ensako zammwe ekyenvugudde ezabafa bbuli ffe tuli bawanguza n'atweŋŋanga ajja ggwa mu njeki era tutambuza talanta twakowa ebintu by'entalo kati abafubutuka mu nnindirira okujja amayisi njagala mbalage nti ow'amaanyi atandika mpola mwetereze
Era mbalindiridde kenzizemu okubala ennusu anti mwagala
kukola ayi katono yinza mfuka midde gwe wantonda nsaba nzijukire mbonye mbonye nyanze sebali nkusaba ompe mmaali abantu bange babeere bulungi ompe n'amaanyi aganaawangula nga bannungi nsabira ne bannange bwe tulwanye entalo n'entalo otuwa ekitangaala tulengere nga gye tugenda ayi katonda w'obuyinza nfuka midde gwe wantonda nkusaba nzijukire mbonye mbonye nyanze sebali nkusaba ompe mmaali abantu bange babeere bulungi ompe n'amaanyi aganaawangula chupa ya bia manama ntuwa maka gote madaka chikambo mili uruta uro kunyeza sikindi zimunda musawo umunda ya luwana.
Remember where you got it from: www.djerico.com.